ukuhlonishwa wemfana umnandi umnandi ukuhlonishwa wesimane umnandi ukuhlonishwa wemfana umnandi umnandi ukuhlonishwa wemfana kwase kwamnandi umnandi ukuhlonishwa wesimane Azifate kanjani wesimane ungenayo ingoduso Azifate kanjani wemfana ungenayo intombi Azifate kanjani wesimane ungenayo umkhwekazi Kumnandi ukuhlonishwa wemfana kumnandi Yebo kwami Ifana nazele umntanami uyagana ukuka nembewo yebo wami we ifana nazele umntanami uyagana ukuka nembewo yayishiyile incwadi yathi ngensuku zogcina umuntu ozele uyofisa inyumba ngibone ngami elalishiyile ibhayibhe Lati ngenzuzo zogcina umuntu ozelo yofisa inyumba ngibone ngami yebo kwami ngifana nongazele umntana moya gana ukuka nembewo Yebo wami we ngifana nongazele umntana moya gana ukuka nembewo yebo wami we ngifana nongazele umntana moya gana ukuka nembewo Ngensuku zogcina umuntu ozelo uyofisa inyumba ngibone ngami Kumnandi ukuhlonishwa wesimane Asizuse nemizuzu zizalini